Jabulo jabule nami mangikala ukale nami
Ngikinalale duze kwami ifuna uhlale uhleli nami mangijabulo jabule nami mangikala ukale nami
Ngikinalale duze kwami ifuna uhlale uhleli nami mangijabulo jabule nami mangikala ukale nami abantu abayithandi nje abasifisele ukuthi
I'm
a fool, Nintendo.